East Africa. Introducing Cadro Heritage Artist Network.
Aye, Kenya is the best place that you can be. Oh na na na, beautiful sights and places that you can see. Oh yeah, coming to Lamu and for Jesus, Kaya Forest for me, Jikenga, Dimli Chohinga in Migori, Mount Kenya, water glory.
Heshima na adabu wazazi wangu na wasalimu. Kiswahili lugha yetu yatufunza ukarimu. Uhuru na umoja ndiyo nguzo yetu muhimu. Najivunia Tanzania na lugha yangu adhimu.
Wageni karibuni kisiwa cha amani, mwione Zanzibar na ustaarabu wa pwani. Ukitaka kula pweza tukutane Forodhani, mashua na ngalawa kuna kilo kisiwani. Panda Kilimanjaro mlima mrefu wa Afrika, wa Afrika ni Afrika. Uyone Serengeti Mikumu kibahatika, kibahatika nitabahatika.
I love you Africa. Nagukunda Africa.
Nkwagala Africa.
Nakupenda Africa.
Uganda, the pearl of Africa, my beautiful mama. Uganda, the pearl of Africa, the place of beautiful sights. Yeah. Wajo, wajo, wajoli Uganda, wajo. Come see the beautiful culture, wajo, wajo, wajoli gangwa, wajo. Binin and gang pakwarua.
We nurebe, Rwanda rwagasabo. Our heritage is our identity. We know it every day.
Umureje wachu,
umwihariko wachu kwisi yose.
Umureje wachu,
murukari kumurindi wabyumba. Umutima urwanda kumusazi wa Kigali. Tukomeze tuwasigasire Rwanda ruhore Rwanda.
Tutunze tupende tulinde urithi kwa vizazi vya kesho na kibidi.
Tuishi
sao ngoma zetu simulizi na hadithi. Tuzihifadhi nyaraka tusiyatupe maandishi.
Inanza na sisi Chanel, Afrika Mashariki Chanel. Ukisikia huu muziki sogea, tunza urithi wetu usije ukapotea.
I love you Africa. Nagukunda Africa.
Nkwagala Africa.
Hey, yeah, 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 yeah. Africa, I love you Africa.
I love you.
Nagukunda Africa.
Nkwagala Africa.
Hey, yeah, 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 yeah.